want, I want, I want, I want, I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Nikikaza na na shule, nilikaza ngama shule, sinikafungi Saina tana mdani ya club, ata ona Tuesday. Na miuji pata kila sana, papa saka shude. Pasa pasa dansa, mini mutu tuma tuste. Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face. Na binti ya nakani kama yeni star wa movie. Wili ya mebeba kama nganya ya bure. Itabidi hata bili kizidi wika mbele baledi na glass ya champagne for the girl name. Kite kaliki mamia ki dance for the man name. Makeli mechizi non after club ni magare. Ni katikie vi usiku yote hadi kwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
My girl dem, wanta maliza the man dem. Sijali parent, washani malizia mshande. Jumande to mande, niweke clan dem. Tofoti kwa budget, plus na beste yaki. Itabaki mpange mpangu wangu wakando. Juhau my girl dem wako fine kama salamu. Napiga Kiswahili kamtalamu. Na sija toka area za Malindi ya Malamu. Akinorea na chorea kakalamu. Alafu songia beste yake na Hawaii. Na tupaluga nikioda tumangangu. Bade badae na kafunga kakarao.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Aki anani marisa marisa na kafiga aki katika majaliwa hata niambia ame marika marika. Jio mepakisha maninja wote wame mkaribia. But najiamini ya kakita nyanya shisti kwanza niki Bale na matota whisky. Najipata nisha manage kumsonge shia kete. Nikipchanga musha pale na mashots kambili. Fukwe kule damage, madeni zizidi. Mashida badai, brother iko nene. Na assets on assets ka budget ya inchi. Na mkulisha the language, engie books we fit in. Paka pike dance ni rombo semwele.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so.